sina. Amini sina kaka uli ukitaza mwilo zisima. Oh mama, yeah. Mada leo wakini pima matakuta ukotwa niwe dona eni papuma. Baby girl, hivi ni vipi umewezake kuziteka shia zangu? Na ni vipi imekwake metawara fikra zangu? Hivi ni vipi umewezake kuziteka shia zangu? Baka nahisi bila wewe misiwezi peke yangu. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
unanikoleza.
Nimerogwa,
yani nimezama.
Kama nimerogwa,
najilia minyama.
Nimerogwa,
minyama. Bebe, sele, 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 sele. I'm celeb, 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 celeb.
Baby, I'm celeb, 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 celeb.
Who's celeb, 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 celeb?
I celeb we, man up on you, ma kau me beba na la kila ni wewe. Celeb we, sasa nsipo kupenda wenda mpenda nani? Ah, celeb we, wendo nafanya na kisisi na akili kichwani. Celeb we, mafuta kupikia mina ya kutaga mezani. Mama utamu kunoka, unanipitisha boda ya Mwanza di Bukoba. Yani ah, nagisha mama raha unaga uoga. Nakula mfisha di mboga, nakufa kama mzoga. Yani ah, nagisha kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
unanikoleza.
Nimerogwa,
yani nimeza.
Kama nimerogwa,
unajilia minyama.
Nimerogwa,
minyama. Bebe, sele, 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 sele. I'm sele, 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 sele.
Baby, I'm sele, 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 sele.
Celeb, 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 celeb.
We aniti baby ananita baby, anani kisi we. Nimekubali endo saizi, yeah 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 yeah. Bila yesi pati usingizi, wapini tashona na kudarizi. Yeah, endo saizi, yeah 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 yeah.